Prince Adin.
Brighton X, last boy. Oli mulungi nga zaabu mu mayanja, ani gusaba kutwala omutima gwange. Bambi tunkosa sagala yuwa musaayi. Oyakanga musala, omasamasa nga feza. Oli kya muwendo ku nsi, yegwetabaza ne mukizikiza. Nze kungo baby njakulwanira, kabe kitala nze njakikwata.
Kenny Beats.
Yegwe mulungi wange gwe nina, amalawo empewo yono suubira omutima gwange. Never love you, newe mba n'ebizimbe lukumi mu Kampala nga sikulina, mba sirina kye nina. Newe mba nze president oba kabaka, nga buli we mpita nze n'oba nvunamira, nga sikulina mbeera luzadia.
Njakukwagala ekitufu nze nkusuubiza, olw'obulungi bw'omazima. Baby nsaana kankulaga omukwano, nkulaga mapenzi, nze siri kuleka.
Baby I will love you, I gonna take you.
Tubalumye buli akukwatako, baby wange kinjaji yivi. Mimi nakupenda sana, ninakujua my baby. Nakupenda sana, kubo bulamu bwange gwe mutima. Nsuubiza ebirungi, nsuubiza omukwano, eye.
The Community Correct Talent Production.
Yegwe mulungi wange gwe nina, amalawo empewo yono suubira omutima gwange. Never love you, newe mba n'ebizimbe lukumi mu Kampala nga sikulina, mba sirina kye nina. Newe mba nze president oba kabaka, nga buli we mpita nze n'oba nvunamira, nga sikulina mbeera luzadia.
Omukwano gwo ngulina mu kiro, baby kanekuume nkulinde. Njagala nkwagale nga bwe kisoboka mukwano, nekomulungi nkuwane, ebirungi mbirete. Nasigaza gwe weka, I love you, I love you baby. Naye mabibi nkwagala kimanye, njagala okirize nti ondi ku mutima baby.